Kingston Production.
Machina.
Ndi malota kacha mama wa mulungu mamutoka pena ndi malota ndili ndi chihama kacha mama wa ntumba ndili ndi drama ndi zambili hefe ndi malakalaka mbuye wanga ndingatani kweni maka kuma ndi kuziwa tsiku ndili mbuti tisasiyo lila zapuputa nsozi awa kutiseka panu nati tisakala chonchi siza peso kwati poti bebori manena loka nati never look back like missing loti mulungu salepera mulungu wa makamu mulungu wa zadali zati zati welcome kuma panga easy siza easy ulipikile nopanga mulungu wa zadali ze
it doesn't really matter what you face
Saipeza nanga angatani ama funana anga chite chani pocha muna mawakana ndiza mbili zomwe ama lakalaka pena ama kona kupanda kupaka ama ziwa zose ndimulungu yeka hasadali sanu nkawa zao waza senza yueso ndindani umafuna chani muyeso ni mulungu panga alinawe plani you better type watch yellow muntima usankenge keno nchito za midima mulungu sachedwa sama fulumila that's why mulungu anatuma no mesia koma ndati pwanga tsiku ndili modzi mulungu azadalisa yeye pwanga tsiku
doesn't really matter what you're facing